Sana ndo mana nakwambia jana na ya juzi ya jana kutokana ana siku dhamiria na hiyo na dunia we na nugi yo japo na kukosea hila yangu nyota iko nawe so baby nipe kati kati so baby nipe kati kati tonight nunge andani iwe taiti nunge andani iwe taiti my girl.
Gusa mama nasema miakucha Bimera na janga nyumba pale napo ona ufa Benzila gota mnajongeza Nime kushika huku mama kuna tegeza yeah. Bad man girl many ways Bilo nevyo kata wa unyo na jisogeza Girl, bino kabino wakala kisiki Tukichoka kwenye bedi basi tuende kwa kitu Navo zungu shabino wa titi for 30 Kama kiza kime tanda basi washa light
Touch it, touch it, touch it Mi ya mana touch it, touch it
Girl, you a body girl. Make yourself some claim. You a body body girl. Bad man, yes I am. Tony fame, that is my name. Kati katika, I want to see you katika. In the dance floor, una katika. When I see you smile, it make my heart happy. I don't want to see you cry. I don't want to see you sad. I want you to be fine. Baby girl, I want you to be mine. To be happy, to be alright. Don't worry about a thing. Kachi kachika baby girl, una katika. Slow down.
Touch it, baby girl, touch it, yeah.
Follow me, baby girl, you're going to be my queen. I'm gonna